for the girl them, for the girl them.
Salido.
Baby Chichuma.
TDP.
Pose.
Hawa mabinti wanazuwazo, hukuna kulo na vuruga sana. Hawa mabinti wananyongesha bisho, hukuna kulo na vuruga sana. Vera Sidika Chichuma, Chichuma. Huta mama Chichuma, Chichuma. Wema sepetu Chichuma, Chichuma. My African nani, yeah.
Anataka pick it up, pick it up. Baby nikiangusha pick it up, pick it up. Nipe moto zaida kongi fire, pick it up. Njoko bedi nikulisha girl, pick it up.
Mimi simba mwenye motion,
Chuchuma.
Nakuna kwenye motion,
Chuchuma.
Na kama ngumu mina paka lotion,
Chuchuma.
Mimi mkunaji bwana slow motion,
Chuchuma.
Pande riba na kupapa pasa, Chuchuma, nikutakase. Choko pezi wangu nikupakate,
nikupike mate.
Vera Sidika Chuchuma,
Chuchuma.
Huda mama Chuchuma,
Chuchuma.
Wema sepetu Chuchuma,
Chuchuma.
My African nani, yeah.
Hey my baby chunga usivunje mifupa.
Ukichuchuma
nikupe kwenye kiti ya makita ndani, yeah.
Toto Chuchuma
wili niko fire da
kari sasi.
Baby shika goti nikukune basi.
Usiwe mchinga kakija na mnono mufupi na mwizi murrao,
yeah. Funny boy.
Napendo navo pepeta ai. Napendo navo sokota soko,
soko.
Pendo navo lia, yeah, yeah. Kilo navo Chuchuma, yeah, yeah.
Wana nitapoze rafiki opele. Leo utalia nikikata na weme. Nikikata na wacha kidonda. Usijifanyo kumbuki mkunaji. Sinili kukuna ukamwaga na maji.
Oze, kijana bomba.
Wana machine,
fire machine,
sweat machine,
chwada machine.
Vera Sidika Chuchuma.